DJ, Sandy.
Ya dali maji daina re tikamina chifu mazaraina.
Tijja beti saati maza jeev tar.